Akna Marquis, the Beam Boy, and X Events, you know.
And there was some records.
Make it a food. Make it a food. Boboli Nenjala, make it a food. Boboli Kumpi Kufa, food. Make it a food. Make it a food. Boboli Nenjala, make it a food. Boboli Kumpi Kufa, food. Fukale make it a food. Se wana wani bomero no rumoni. Here now I decide. Se jagala nkuweli nyamali lodi. Katipele kela mpite mudisi lodi. Mami naena wanafusela nilodi. Kana embuza umachi za bread. Zila miwame nafuse mana walodi. Mami toga now make it the end. Owasi checho genda kufuka sekendi. Aba boy aba kwete ganga ngeladi. Na yoyo simu takuwa is my friend. Oh why yeah. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. When kulaba na enju mirwa ne banka. Sasa nye sente sitereka mubanka. Ne meme yange waju wa makuwa ranka. Awa bebe kwa wafana nanga twaka. Kalo fana na ngo musomesa ne choka. Yangu osomesa zunu nane se choka. Ze wola wa nyimi wakala ya bulaka. Uchidato chane za singa moko. Ya make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumbi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumbi kufa food. Zeba pita de bimboy aknamo. Kubo muziki wano nina netulamo. Toda mke grebo ya gala kunyimirilamo. Kuba naenda wanafuso mchamo. Ze wola wa yavu mahonu durimo. Elo ya gala kuyitile imamu. Aja kogela chimu alamu. Koja kutegele chinafamu. Ze wola wa yavu mahonu durimo. Elo ya gala kuyitile imamu. Aja kogela chimu alamu. Koja kutegele chinafamu. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Alex Events, I sign out.